Touch my blood, banya na baba tofeta, samunya